Shemeji yenu jamani ananivuruga, kama uchawi upo basi kaniroga. Nimeridhika naye ameridhika, ameridhika na mimi nimetosheka. Nimetosheka na yeye, simchiti aku sitaki wengine. Sina nachokosa kwake, mbona kila kitu napata. Saya nini nichepuke, naogopa magonjwa atakufa. Habibi, habibi, habibi ya Nurulawe. Habibi, habibi, habibi ya Nurulawe.
I like the way you dance, oh my love. Ay, 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 show them. They want to see my love.
Cheza na wewe maselae, shemeji yenu ndo sina mwingine. Baby nishikilie ngingingi, nakubali mama mtuskupingi.
Habibi, habibi, habibi ya Nurulawe. Habibi, habibi, habibi ya Nurulawe.
I like the way you dance, oh my love.
Twist Stadium.